Adibidibidibida Unangwa 047
Ghana on the mix
Kalibu Chuo Kalibu University Aha
Wengine na matranka, wengine na mabegi Na hound of ST anapo wanakwenda Wameva vitambulisho na sale za vitenge Uneza isi wanakwaya, kumbe ni wana
Chuo
Mademo zuli ubebwa na masponsa Kama hauna pesa wezi pata dem Wana misi nyupombe wala sivuti sigala Njobwa na huyo shetani utamkuta Ukichelewa lecture lazima utoke mbio Neza sema hini marathoni kumbe uko Kifuko cha miyongo maji ya kandolo Nikila nimeshiba ndo na waiki pindi Nikiona kimbwete lazima nipigi pisha Alafu nikatambe tata sebwana niko Ijumaa siku ya kusahau shida Tupo klabu kogelea Tunakula bata Kuhusu kudanga tuachie Ukisha kosa bumu utadanga sana Kuhusu miyogo sitanie Ukisha kosa hela utakula sana Kuhusu madem ni kwambie Si unasikiaga ukimu injota upata Kuhusu mabata sisikie Kama una hela iko wazi wewe ndio bata Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu chuo, kalibu chuo, kalibu university, kalibu chuo, kalibu university, kalibu chuo, kalibu university, kalibu chuo, kalibu chuo, kalibu chuo, unafanyiwa kuizi uhuzuli lecture, unajikuta mwamba kumbe we mwana, eti ya una hela, eti ya una bando, hauna hata mpenzi wa utajuta kuja, festia hauna boom. Hauna danga, hauna simu kubwa wewe bado haupo Mala KFC, mala pizza hati Kutwa nguo mpya basi huyo ndo mwana Dada leo pona lecture, kesho na muza maji Huna cha kupoteza eti cha muhimu upo Mtani ya jila ngumu, watu wa wana kazi Msiniambie leo ngoje ni malize Natoka kitamba, naingia samaki Nikifika kidimbwi wamejia wana Na leo wabia safi, navua nguo Kisha na wambia watu wana mini mwana chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu chuo, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu University, kalibu chuo Kalibu chuo, kalibu chuo Chuo Chuo